is Madia Music Production.
Mina jalala Mr. Posty kuri ni te futse. 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 Mikawa yako, mikawa yako. Makwiri yako, nyimba yako, nyimba yako.
Phela bene mayingana ngehlisi ndlwa yena, ngehlisi ndlwa yena. Hola, efu, u xitivela kwene sweswo. Wena ati saturumu ya wena, u tsikatata maka ta vanhu. Bene mayingana ya yentlo, i ta yena no ku lava ku yetisa. Hayi xoxo xa ku u lava u xa ku mu byela ku a hetisa ndlwa yena. Hola!
Milo khomeka kumbexane wena. Milo loya ku a nga heti yindlu ya yena. Pelani yindlu ya yena n'wina a yi mi tlerisi. Pelani yindlu ya yena n'wina a yi mi khomise worong. Hi loyi wa n'wani na yena lowa gheyi wa sungula. Iloyi wa wane na yena lowa gheyi wa nsongo. U twa ku phela tuva i n'wana mina. U twa ku phela ni tuva i n'wana mina. I n'wi nyika na mivito ya yena wa tiva yoe. U twa ku loyi phela i xihlong futsek. U twa ku loyi phela i xihlong yo shit. Yeah, what you want my pele ne? What you want me to get a man Joshi ne mali? When I'm Mr. Post, I go come make a press rangali. I'm come make a mickey sana movie. Yeah, every press rangali, I should join a Temban rangali. Every Temban rangali, I should join a Huwadi. That's why I should wear a big Huwadi, not Tembani. Yokuva. Wa echava ku va ta humesa timhaka ta wena. Hoyina hi ti humesa. Ni rhumiwile, ni rhumiwe hi ma BMQ kusuka le eJoni. Ni khomela na yena the King Jose. Ni ri lembe leri mukhava lowo wu ta tshwa.
Shut up.